Agala na mujagala era batula babigomba Abagoba getufunye mu mukwano ndabe michigo kyesomba Berabe kumwa wakati berifunze na kola ntyo kutuka joli Abatukugira bano basibu nnyo batumaze kengirembe Banonya chimu kutwaula ondeke mutyo mama ngatawa Banonya chimu kutwa ukanya bakusibire yo fezo moyo
www.mp3ugandanmusic.com